DJ Dadiso.
Rumba imetamba, sauti soli na dieria kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, benzoli alipofika, alifumika.
Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela, Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela, Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki, Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani,
Rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechata.
Kila kona yoyo,
kanya extravaganza na mbili alipofika, alifunika,
Walifunga milango, wakatupata tuko ndani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salo wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dezo. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, na Kristo alipofika alifunika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na madini, wakapata tusha za makwalini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi. Risasi mwendo kasi, dandia ni msi wachwe na mba.
Rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Extravaganza kaskazimu alipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wapo kaskazini, Wakaja na makiki, lakini situ kaja na mziki, Hata wazime tatu tazidi kupate.
Juga mandege tufike hali kwa kikwete. Baby boo we ni only, mwingine mimi si only. Maishani basi njoo uwe nami, ufunge bingu na mimi za harusi. Basi twende tu, mwingine tena mbali na waweka tu. Ni wewe tu milele napenda tu, na nikushikilie kwa mapenzi boo. Juli wewe nimekuchagua, nikiwa nawe nitafurahia. Basi baby njoo karibia,
karibia.
Usinilenge, usinitenge, kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kuvishe pete. Pete, pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kuvishe pete. Pete.
Kweli moyo umedata, niwe nataka tu milele. Usiku mchana nikiwaza, nisikutenge bu. Ni wewe, hata waseme nini niko nawe today. Nifunge nawe ndoa nifurahi milele. Mapepo zote kwetu tuzipige teke. I'll never leave you all alone baby.
Tufike kwake baba na hata mama, wajiweze tu kweli migisi ya wewe wangu wa maana. Sita kutenga,
nikifo tu itanitenga na wewe.
Juni wewe nimekuchagua, nikiwa nawe nitafurahia. Basi baby njoo karibia,
karibia.
Usinilenge, usinitenga.
The chosen one.
mapanya. Sikia my dear, usije nikimbia, tulia mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama, sisemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama, sisemi
nabaki na jimunya.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto jojo, umeumoka umbika. Shavu jojo, mwenzako na malizika. Hey. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika. Usilete zogo, mwenzako watanizika. Baby naona wewe ndiye hawa, na mimi Adamu upeleke kila kona. Nairobi sawa, Madar es Salaamu. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you changed my life.
Kitu nime order double, nikipewa yangu unapewa yako. Okay, wewe ndo mupango. Mashida zako zote weka kando, eh. Ustali baby mini takuhandle. Mimi kijana noma toka Islando. Okay, useni nyime samosa. Ukitaka sose nitakupa mbaka sosa. Kwa nikukupena minajua si makosa, na nikikupena minajua si jakosa. Baby love, useni nyime samosa.
na kuwaza we si rahisi wenyewe moyo unauma kawaida my lover is take to a human being I don't want to lose I don't want to lose you I don't want to lose I don't want to lose you hiyo ya tenda ninaomba unisamehe
Speakers tremble like an earthquake. The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Ona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe. Yote uliyoambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipende. Jua langu limepotea naona kisa ingawa mchana. Ukiwa mbali sijazoea masuti stela mana takarudi home. Mapenzi ya kole kole la nimechorea kipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela sina nichocha na tamando rodio. Jamana siyelewi mbona you are leaving me alone. Nimejaribu kukuelezea ila unasema nasema tu uongo. Aloniroga naomba tuonge sasa masitiste lamba natakubi wong. Mapenzi ya kole kole la nimechorea kipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela sina nichocha natamando rodio.
Oh, for me a robot.
It's a thing, my super king.
Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Oh, asipendi ukilia. Stories za kupoint sijazoea. Unanipum kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wendo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usi usukume. Moyo nasukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo nasukuma. Damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na 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 na. Usi nicheze godo. Nimechora tatu, zako tatu. Ooh yeah. Cause you are one in a million. Baby usi change kaka million. My melody with a sweet tone. Ooh yeah, ooh yeah. Mambo ya fitina weka kando. Me and you we are perfect match. Zikifungwa zangu njia unafungwa njia. Usi usukume, moyo nasukuma. Damu, damu, sukuma. Moyo na sukuma, damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na na na.
Oye top ni pe pizza. Bili get ni pe pizza. Iwe kama miujiza. Acha waseme nguvu ya giza. Nasali mpaka ni nasigida. Sina rafiki, sina ndugu da. Wangaluka mlichiza. Mandela gawiza. Nafumba macho na kutaisia. Naona dola zina ninginia. Nimesha choka kusikilizia. Acha nisafiri hata kwa maji kama kinikia. Hata kibishi nitazamia. Hata ndege nitadandia. Siwezi sema nitachikichia. Lazima nirudi mana bongo nina familia.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda.
Ninataka kwenda Amerika, yeah. Yani nataka kwenda Amerika, yeah.
Bado nasubiria sari. Inasubiria safari. Wana snichi kambali. Magambo gani mwage wali.
Mwayo na kwenda mbio mbio kama piki piki. Mayuda wangu watakoma dili nikitiki.
Ya, yani watapata tabu sana. Wale walio nifanya kutubu mwaka jana. Hebu Trump nipe visa.
Kaja!
Bili get nipe pizza. Na nimepanga kulipiza. Na nimejia pizza. Naona kama miujiza. Naona nimewamaliza.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Ogunda bulala kutide hani. Na yengena komu kampala kunonya money. Mi wapi wodan caress your body. Kujuki ze love your body. She told me baby don't go. Baby don't go. Ya siba wolu jire miyango. Ono ya salo. Habari bari wolu taro balula bako. Omu kwana wafe gwariko. Mbole tani kechi nendiako. Ngatwe fako.
Iwo iwo fetu aliko. Iwo iwo fetu aliko. Aita yonda weko. Aita yonda weko hani. Umu kwa nogo kwe kuliko. Tukole biliko.
Aita yonda weko. Aita yonda weko hani. Umu kwa nogo kwe kuliko.
Mkweka umasuka go. Tambulide umateka go. Weta weta umakona go. I love you baby. Orale roba osalo.
wepimira kusowani chomau nakoleka wokenjawo I love you so mumbo
deep in love la bakutikia kulika kalango bakulabe bakubeko oh baby
Napenda kuangalia kile na gonga Misi pende kuficha Napenda tukiweza nga kubonga
Oh, I know you crazy But I'm also crazy, yeah I know you crazy You're playing with my emotion I know you crazy But I'm also crazy, yeah
Misi pende kuficha Napenda tukiweza nga kubonga
Oh, all I want is your love, love it All I want is your love, love it, yeah All I want is your love, love it
Nobody can defeat us, everybody up in know. None can fight us, I guess you already know. Say, say we are baddest in the streets, you know. Say we shine all the way, we are better than bad.
So come, come, yeah, girl, make you cocky slow. Make you some money, then you come back for more. So come, come, yeah, girl, make you cocky slow. Make you some money, then you come back for more.
I say we run this thing, puna sabi shagarada.
We run this thing, power pele canary.
I say we run this thing, puna sabi shagarada.
We run this thing, power pele canary.
Everybody say rada. Rada, rada, rada. Kila mtu sema rien, rien, yeah. Oh no, oh.
Everybody say rada, rada,
rada, rada.
Kila mtu nipe rien, rien. Tunafunga kama kamba ya Wakamba, swaga safika Wakanda ya kwenye kanda.
We lit man, we stay high, skanking to daytime, money team. We see them G to the world and say. Na 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 na, we live so we stay high. We live so we stay high. Oh na na na, we live so we stay high. Don't tell them so. Oh na 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 na, we live so we stay high. We skunk till the daytime. Oh na na na, oh yeah yeah.
Run this thing, kuna sabisha garada. We run this thing, power pele canary.
I say we run this thing, kuna sabisha garada.
We run this thing, power pele canary.
Nashangana hizi pesa Nilije kunta tuki vyangwezi mwanzoni ulinipenda Akabisha shetani ukukwetu lakimono kuniambia Yasiri nichulie mitandami ukweli ukaukimbia Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Ona tulianza bila mapeni Na leo tunamakari Nimekosa nini jameni Sulitakalie marufu
wape story magazeti, matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jame, walitupenda sote wawili. Ila
Lola, yame mwagika haya zoleki. Lola,
memwagika ba
Lola. Sasa umeniachana nani? Lola, rudi kwangu mimi. Lola, sasa umeniachana nani mama yo? Lola, rudi kwangu mimi.
Kweli nimeumbuka, sina taga kukutazama kwenye sura. Nilo ya ficha, Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu, imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga, mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa, tayari nimekubali. Acha kunihusudu kila mahali, ni mimi mitandaoni. Kugombana sio suluhisho mama, tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Kosa food kwa bele, na struggle na trouble na jasho kali, kisha badai nita enjoy. Ukipanda jua kuna wale wanataka kukuweka chine, ukisonga jua kuna wale wanataka kukuleta chine. I say unge unge unge
unge,
oh, oh. I say unge unge unge
unge,
yeah. Nothing comes easy,
unge gima biro mayo.
Na tesa saidi yao but siko anders. Musically niko high on my own supply. This is my moment, mina go for glory. I'm on the run every day. This is your moment, hebu go for glory. Usikubali wakuweke chini. Ukipanda jua kuna wale wanataka kukuweka chini. Ukisonga jua kuna wale wanataka kukuleta chini.
Sio sawa,
sio sawa. I'm a high class girl, bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa, yeah. Masi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyeleve nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Masi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyeleve nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Sina visenti ukweli, ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi,
si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe, lakini no romance with that finance. Nalo gumu kipenzi, I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usijeniacha kipenzi. twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Fika baby,
siseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Tell everything that you say when you left, till you find your knee break down. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Najuliza maswali mimoyo na choka na konda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. I truly love you, you knew. Mapenzi yanatesa moyo na tena. Your shadow sometimes. Na waza ni kukol ila naona no no I fight. I should let go. I should let go. I should let go. I should let go. Maybe I should have never loved you. Maybe I should have let you go. Baby, to me ninge kukana. Baby, ninge kuwacha wewe. Baby, I should have never loved you. Baby, I should have let you go. Maybe, to me ninge kukana. Baby, ona nakonda kisa we. I feel like I'm losing my mind. Umenipa ubani pagawe. Mateka umeniteka me. Siamini, nilidhani ni mimi kumbe umenipanga foleni. Sielewi kisa ni nini moyo umenifuata chini. Siamini, nilidhani ni mimi kumbe umenipanga foleni. Siamini, yeah.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo koja, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichonga, nana nikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya jabu. Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majab, majab, mahaba yake ajab.
Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mengine hata chembe siku anajua, anitoa ushamba. Na nitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shagani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuwafungishe, midomo uzi simenti tuwashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichonga, nana nikanda kwa maba.
DJ Daddy, so the chosen one.
And I'm it till they call me, baby. Abalale na basose, ganda bayenza kufitinga. Nejo na kuluse, olwalero nino kutachinga. Kukubare na kumitinga, mumisu wa wanchajinga. Tone kanze ncho kuluzinga, mwana gwenjo ya kupesinga. Wankona kona, we amzige marika. Wampunza unza, wadombo vyo mtwe. Neboli kolota msigara mkwe kute. Walai newe nitonya nisigara mkwe kute. Wafula kareja, mazimu muka. Nempeo mpulireja, chovola mekereleja. Olimulu njibaba, woli ranyumufana nyatanaba. Nena kugamba kone baba, kubombu zotulonga kawa. Oli nengeri jonyo nyoge na ngatesi na mikono jo. Narulu njigu wa ringula baize shikamu kwa nugo. Wankona kona, weyansi jema vika. Wampunza unza, wadumbo vyo mtwe. Neboli kolota msigara mkwe kute. Walai newe nitonya nisigara mkwe kute. Wafuka kwa mere kanga kufunge toja, toja. Wafuka chilwa tenkulwa letota Zonde munda musao, mkulo kotela mveso. Akukwata kumfunya nako, ulinama nyigechi sao. From uptown to downtown, I'ma take you to my love zone. You're inside, you're my bones. Wakala kasimu kwa your marine pan. Wankona kona.
Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani. On kameza visenge, Monday to Sunday. On sabaza mwenge, nkwaba kejenge. Olinda lwenzi koze no mita baby. Ooh, what a mistake, girl ya make de. Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, do why you do me dirty? Wachanga chiga, run to your papi. Amina tunkubisa masasi. Wild War 3 ya wajaje bandi bubi. 40-40, bigi bigi. Amina ticha kulia yami yami. 40-40, bigi bigi. Amina tibongo shinodami. Asa missing sa. Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani.
La 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 la, oh, I love you. It's the burner. La 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 la, I'm in love.
Mambo on the beat. To advertise on this space, call 0715-638-806.
Keep written as a man. Kama fire, fire. Kama mbaya, mbaya. Sioni haya, haya. Baby, twende juu, haya, haya. Nakupenda tu. I love you. You my baby boo. You my deja vu. Nakupenda tu. I love you. You my baby boo. You my deja vu.
Kipita nasema kakito hodari. We mtamtam, yani we asali. Swaga za kezari, umeni chamcham. Sezi cheza mbali, umebeba, umeshona. Nikishika, ninabona. You make me say oh nana. Unavoni changa, nengwa njine.
kama deja vu. Nikipita nasema
records. Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. One sick money, everything is finer. Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. One sick money, everything is
from
finer.
Creation, nothing a match that. Check out everything from the start, remember that. Revelation, please rewind that. Check out everything from the start, remember that. See the universe, see the colors. See everything you can buy with dollars, yeah. Look at the sky, man, look at the sea. Check all of that amazing, can't you see? And then sing my soul to my savior. Places evaporate like paper. Really say we have to change your behavior. If you don't preach Jesus, we have to stay back.
Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. Once he put money, everything is finer. Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. Once he put money, everything is finer.
Them fi know what a big God me suffer. Them fi know him alone make me smart. Them fi know him alone run me life. That's what me represent in a different style.
What am I gonna do? Where's the juice? Tell the beast.
I'm the king, the ruler of the jungle. Nami nakula bila mambo. Wale wa sani bado wana gambo. Si propaganda minjo rambo. I'm the king, the ruler of the jungle. Nami nakula bila mambo. Wale wa sani bado wana gambo. Si propaganda minjo rambo. Si leo baby ina go down. Jukuna vile nitazion. Na kuna vile ni meshadata na niwe ninataka chini chini sakata kamata.
Kamatako, kamatako.
Napenda unavyo tindishanga.
Kamatako, nipetako.
Napenda unavyo zungushanga.
Kamatako, kamatako.
Napenda unavyo tindishanga.
Kamatako,
tackle.
Me know that you're sungu shanga. Oh, you're so correct. Everything you do, tell me how fi connect. Run them mad on internet. With your big bumper, them feel cushy tacho. Kama tako na penda nja rozako. Shikata no swa juwe mini wako. Shikata ko wajanja wote wako. Nufla juice tuna kupa glicho chako. I'm crazy about your parting. Cause I'm a bender, I'm a tingi tanga. Me a fi fool your setting. Bad man a bender, okay, tingi shanga. I'm crazy about your parting. Bad man a bender, okay, tingi shanga. Okay, tingi shanga. Me a fi fool your setting. Bad man a bender, okay, tingi shanga. I tell you, girl,
come a taco. Come a taco.
I'm a bender, I'm a tingi shanga.
Come a taco. Nipe taco.
I'm a bender, I'm a sungu shanga.
Come a taco. Kama tako,
mendo na vyo tingi shanga.
Kama tako, nipe tako.
Mendo na vyo
weli weni.
Last drink by the bar, but she wanna go party after. I don't know what she was made of. Yeah, she's a Wakanda. One last drink by the bar, but she wanna go party after. I don't know what she was made of. Yeah, she's a Wakanda. Una sema sema when it bad girl. When's that go happen, mini bad boy? You want it, hola hola. You get me stuck in your Maringo. Una sema sema when it bad girl. When's that go happen, mini bad boy? You want it, hola hola. You get me stuck in your Maringo.
Na na ni na. Na 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 na. Na na ni na.
Shorty, who are you? Bon appetit, gonna get some banana. If you wanna play, so call me up in line from the heart of a panda. Weapon no time to the dead. Show them your peace, I'm the prince of Wakanda. You're the best of all, a million times over, yeah.
Na 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 na. Na 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 na.
How are yo yo? Yeah, le 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 yo yo yo. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Pull up at you on the eight.
DJ Jones.
How are you, yo? Yeah, le, 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 yo, yo, yo. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, Zako my Insta, Niki Juma Kadiema. Zangu na pita, asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikisukuma kadiema, zangu na pita.
Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga. Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga. Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga.
Oh, when you on your phone, I losing my composure. Kajela sika naanza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roll. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako my
WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kariema, zangu napita, asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikisukuma kariema, zangu napita.
I'm always there for you. So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my password.
Oh baby give me yours. Una chati noma kwa leta za kunitoka wewe.
Basi pepa musigo,
yani kandi ni malipo.
Basi tende kwa disco, kutuwa chese kalipso. Come slowly, wine for me. Usilete noma usijangori. Come slowly, wine for me. Usilete noma usijangori.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Ukudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Gafoge uka moto, machozi umelia. Mwimbamba munene, wena pesa kama Dangote. Naweza lijayo mseke, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo imeleta kwa nangu vita. Squeeze it soon. Nashia kuwa like Easter. Hivo so kupenda asha na nai. Nekupenda penda na nai. Mambo sesi ya yubada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asana. Nekupenda mbongo.
Oh, 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 oh.
Oya inama.
Inama baby.
Masipi na mbongo.
Mbongo.
Asa inama.
Inama baby.
Nekupenda mbongo.
Kama tungi limekosa.
Babizu bakalemba kadoba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi bebe na nasa présente. Souciele kawapi chéri na nazalie. Namo nyoso rubela kanga je t'aime. Baru baba sikau, baru baba sikau ngana kole mbete. Baru baba sikau, baru baba sikau ngana kole mbete. Chéri na nasa kito.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha midadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbusi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda, unadonda. Epo tulicheze rumba, ilo rumba.
Nasema siku wachi, baby na kukunda.
unavyoiramba mie hoi unachiwaga kunitouch na nikakufunda hiyo misamba siku hoi. Hey, waking'ata na kuuliza we
wakipotenga ni nguvu za giza
yani tuzidi kuwaumiza we
tawashenga tuache
itafune ing'ate kabigiji
kama bigiji. Hey,
kisha nikumbate tujigiji
tujigiji.
Basi go down when you man fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona mwisho wa reli kigoma.
This is DJ Dadiso.
Are you Liza?
Nina macho lakini sioni, nina masikio ila kwako sisiki. Sauti yako ni tandotoni na nikipapasa sikuoni. Uko mbali babae, uko mbali sana eh. Unapokosa kupokeaga simu yangu ofu juu, mwili ganzi na umana roho yangu na isi upo juu. Uko mbali babae, uko mbali sana eh.
Fanya tambiko upige goti usali nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sijali nitarudi mama. Hii tena punguza kulalamika utanitega mikosi. Mweza kubado mambo ya giba ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete nami siku simame kiwete. Sichoki na ungeza juhudi, kutwa niko wima vimejaga makusudi kuniombe uzima.
Oh baby, oh baby,
kaza moyo nivumilie.
Oh baby, oh baby, oh baby,
kaza moyo usiyasikie.
Oh baby, oh baby,
kaza moyo nivumilie.
Oh baby.
Katikati kwenye mapenzi ya dhati, nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati. Ofu waligi likinyaunga hata kitanda kitolalika. Bola lizidi lisije sugar baby, linani kondesha penzi mashaka. Nauma moyo nashika kichwa, nachoka kulalamika baby. Unapokosa kupokeaga simu yangu ofu juu, mwili ganzi na umana roho yangu na isi upo juu. Upo mbali babae, upo mbali sana eh.
Jones.